Exclusive Z Type Mag.
You are rich and busy. Can't shave your chikara, baby. Ma, the papa, I papa, no. Shaggy, Sivindu.
Shave your chikara, baby, and my yo.
Kashiringile, ufina pashiringile, umwaumya ufi kwa tirimbi mwana kashi. Shefya kumachela, sukalowa, wimpata pantu naliloa, temula ndu wanju kwe vativante mwe. Nifema kwa mapapu, eile nganchite safari, ngatipalo, ngakuwa ya wayate, mayo, ngaliwarate.
Alula. Laka.
If you chikara befi ema yo. If you chikara befi ema yo.
Ema yo.
Ema yo.
Ema yo.
Ema yo.
Ema yo.
Eko le fwa ila na mwe. Eko le fwa ila. Ay, if you le konka pise na mwe fwa le konka. Ay, ema yo.
Ema yo.
Rich busy kanene.
from the music house.
Naga jaga zina yako.
Fuck. Ice cream when he does it. It's big on this one.
Naga jaga zina zira.
Now you know.
Ichi busy.
Straight from the music house.
General Kanene. Bamuna bandalama. Batitiko na jala. Chifugwa cha vili baba mele vili na lira. Muma klabu. Muma speakers. Ndawa sose sabu.
Exclusive to say
that. Kuma spy queens. Noti kuma divas. Kali nabo wa matimwe sako.